Me watch my
Doctor's Music Production.
Mr. Writing in the brass can.
It's
exclusive from ZambianTunes.com.
I'm a contractor guy. Sini sevens a permanenti. Komachi kondi nifuna kukupasa iwe. Cheveni permanenti. Contractor guy. Sini sevens a permanenti. Komachi kondi nifuna kukupasa iwe. Cheveni permanenti. Nisiwa mami Uzepona wamona wenzo kuyuzinga munga chungamu Kukuchuinga chuinga no kutaya Nifuno zive ndine wenzo lindila Jazi kaleza suza kalila pono Nechi chikondi nili nacho Nichazona I can never teach on you I can never teach on you Kumachin tuchi mose ufuni kuziwa ni chakuti I'm a contractor guy Sini sevens a permanenti Kumachi kondi nifuna kukupasa iwe Cheveni permanenti Contractor guy Sini sevens a permanenti Kumachi kondi nifuna kukupasa iwe Cheveni
permanenti Permanenti lava mayona isa mkwikala Ndatamanga daily daily paku pango wikashi Ashuwa ransinge kupele lele chete mwiko fie Mayo wende chibuso kukusha nakalia For all the love that you give me Natatela paku nsumi na nyeteze kama
Kukupasa iwe Cheveni permanenti Contractor guy Sini sevens a permanenti Kumachi kondi nifuna kukupasa iwe Cheveni permanenti Nisiwa mami
ZambianTunes.com.